downloaded from ilovezedmusic.com.
Con The Boy con mi number one. Parece ahí. Tendo kunifanya nikakuona wana wa mwenzi. Haya maradhi ya mapenzi. Anaposhika kipa atasipa oni. Sometimes I feel kanikope boni. Akitepa ngoni ulimi sikioni. She turn me on. Ya Allah, ya Allah. Ya habibi mina tenda Allah. Huyu mtoto mashallah.
ilovezedmusic.com.